is the Flavor. Original DJ Ben featuring the niggas. Alright.
Kankupire
kese no ya kabiseko Sile jenali sura na fayo lwa kubabi gambo Gauli chengola standard fumaganya Eyonze jena sangiro msajo muzira Chisaya ngambe miri mkolo bukakate bufawala Buliwa webu chobu kakate bufawala Weneva taigo awanjabali baduse Baja kutila zikolo jacha ulakale
Wete geleze mutai wange Wasoka kwa bulo kutambula Wete weku wagiza kubiale merera Kuna gokula oja kuchaula
Arawe
base tokebale keba gambe Monseru wajamu kubomo Kumamuka kuja tupate kazi Uzima iku hivyo tutaepata Au wanakuwa na yo wanamaliza kufanya na awa Saidi ya oshike mkubwa muka Kuja tupate kazi Uzima hiku hivyo tutaepata Au wanakuwa na yo wanamaliza kufanya na awa Kuna saidi ya oshike
Yeah, the diggers
Remember where you got it from. www.djericom.com.